أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبكدي بانجي ببزا الله سبحانه وتعالى أتقوم ينغا تشاري بلام أتنا أتوي بروزي بجاكو وانو تبريكو تشتوي جريزا في كتاب الله sobola okwejjukanya Allah atugamba ki, oba oli awo tusobola okukyusa. Tumusaba Allah atuwe obugumiikiriza. Sheikh w'abadde asomesa tusobole okurosinga tuve gye tubadde wakati mu bugumiikiriza, tudde eri Allah subhanahu wataala, tudde ku kyayagala. Twakomye ku aya kumeka eggulo, aya ya 12 tugenda ku ye 13. Allah yatugambye nti singa olifuna omukisa n'olaba abatakkiriza nga bayimiridde maaso ga Allah naye nga ensonyi zibeetimbye ku maaso, obuswavu nga bubambadde ku lunaku lwagamba nti yauma tubla assarair, ebyama byoleseddwa. Fama lahu min quwwa, omuntu amaanyi gali mubula. Aswaddi wala nasir, ng'akakasa tekyaliyo ayinza kumujja mu nvuba. Omutwe yagukotese, takyayagala kutunula kumulaba mu feesi. Twalabye nti bagenda kulaajana nti rabbana absarna, ayi Allah omulezi waffe, buli kimu tukirabye. Baabitusomesa nga ffe tubiyita byakuliisa bijanjaalo mpiso, naye wallahi buli Muhammad sallallahu alaihi wasallam kye yaleeta tukirabye nga mazima. Wasami'na, ay Allah tuwulidde buli kye baatugamba nti tulikiwulira nga tumaze okufa, tukiwulidde buli kye baatugamba nti tulikiraba nga tumaze okufa, tukirabye. Lumu Nabi sallallahu alaihi wasallam olutalo luwedde lw'e Badiri, bakuŋŋaanya emirambo gy'abatakkiriza nga giyiseeko ennaku giwunya, bagiteeka mu kinya mu ntaana. Bamala okugiziika, nabbi ayita erinnya ly'omu ku omu, gundi mutabani wa gundi, gundi mutabani wa gundi. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa, Allah bwe yabalaganyisa omuntu by'aliraba ng'amaze okufa mubiraba? Umaru amubuuza, ya Rasulullah, fakaifa tukallimu nnaasa wakad juyifu, aboyogera nabo gyafuuse dde emirambo egiwunya, oza bakyawulira? Nabbi n'abagamba, ma antum bi asma'ahum walakinnahum la yujibu, temulowooza nti mubasinga okuwulira wabula tebasobola kwanukula. Bawulira kyembabuuza, bakiwulira. Bagenda kugamba, bye baatulaganyisa okulaba nga tumaze okufa twabiraba, ne bye baatugamba okuwulira twabiwulira. Mubadde mugamba ki? Farji'na, tusaba otuzze ku nsi. Bani abasaba? Farji'na, tusaba otuzze ku nsi. Na'malu salihan, tukolere ebirungi. Inna muqinun, tumaze okukakasa nti ebintu si byakunaanya, si byakuliisa bijanjaalo mpiso. Tugenda okukolera ibada. Mu aya endala yagamba nti wala uruddu, singa Allah bawa chansi n'abakomyawo, la'adu, nabo baalizzeyo ne beedibaka. Omuntu yembeera yo baali edibaza. Eyo aya twagirabye eggulo. Allah agamba nti walau shi'na, singa twali twagadde, la atayna kulla nafsin hudaha, buli mwoyo twali kuwadde obulungamu bwago. Bantu bonna ne babeera baki? Takkiriza. Kati gwe Allah gwe yawa obukkiriza, waalibaddeko w'otula n'ogamba nti alhamdulillahi ala ni'mati lislam,
nebaza Allah olwekyengera mu siramu yakulonda mubanji nagamba guliba mukiriza
fena twebaze Allah nti alhamdulillah twebaza Allah olwekyengera mu siramu kyeyatuwa
ate naawe atuddeko wano nakyo kyebaze abantu bali ku singo egobye
egobyani
sese yemboozi kati sese tugikubye badde bipanka si kibi naye bwomala sese tuula wano
bakugjemu sese okyajingimu ebi
ya abantu abataatuule wano bali ku kizibu wano we wali kyaji ennene emyoyo eri bwe giggwako omuliro jangu wano bateekeko omuliro naye abantu bali eri ekyaja bazeerabira omuliro gwaggwako dda
emitima ne gifa
la yagamba kalla mazima ddala bal rana ala kulubihim ma kanu yakisibuun emitima gyamalwa okutalagga ne gikwata obutalavu naye ngaobutalavu buba kuki makanu yakisibuun byebakola buli lwokola ekibi omutima gwo gukola ki gutalagga wano ngaogenda okitandika otandikanga kankikoleko lwalumu kivaamu ofuuka nyini kyo omutima gugubye naye wejja wano ne boozaako obuki ne bawagala lino kino kyolezo motoka bweba eddugaddo gitwala ki ogenda ojja kukyolezo nga mpya wano twolezaawo myoyo egiddugadde ogenda okuva wano nga gutukudde bwotwala eri n'oguvuga ne gubeera eri ne gukya ne gwecyanga mu katale ne guddugala komyawo booze
kino kyole bagita woshing ki
woshing naye kati atabeerako ataleeta kidduka kyo wano kukyoza tali ku buzibu yoyaga nti nze nafana roho na mutima byombi byafa tebiri kakyajinga Allah aga nti singa nali njagadde buli muntu nalimuwadde obuluŋgamu abantu bonna ne babeera bakkiriza naye walakin naye si bwe nakikola haqa alqawlu ekigambo kyange kyamala okkakata bwe nali ntonda ensi eno minni okuva gyendi nga kigamba kitya la amla anna jahannama nteeka nteekwa buteesa okujjuza jahannama min aljinnati nga ngipakiramu amaki wannaasi naki ajmain bonna jakukatamu abantu bonna abanaaba abajje amajinni naki ekyo nakimala kati gwebolabanga ebyawano tobyagala ngomaya nti sikulwanga oli omu ku be bagamba bagenda okukujjuzaki Allah atugamba nti bagenda kupakira mu jahannama hadisi ya mubaka sallallahu alaihi wasallam bagenda kupakira mu jahannama amajinni n'abantu n'amayinja wakuduha nnaasu wal ijaara amayinja gano lwaki baligateekamu tegalina musango naye kwongeramu buki kwongeramu maanyi bakuteeke ku jjinja eryengeredde weevuge kuli ng'akazigo bwe keevugira mu ki okkirire wansi sabauna harifa okkirire emyaka oba ebyeya n'ebyeya nga nsanvu batugamba harifa emu ebeeramu emyaka kinaana kiyite ekyasa kati kinaana bw'okubisaamu mirundi nsanvu yeggogoro nga otudde obadde okwekweya ku jjinja nga bakutuziza waggulu kasolya kejjinja ne baganda akati gwekkirira kikutwalira emyaka egyo kinaana emirundi ki nsanvu okutuuka ku ttoopu isit bottom okutuuka ku bottom ngova ku topu oke nga yedda bwe twekululanga ate waliyo okulinnya okuva ki ku botomu okuddawa naye nga awulinya saurihikuhu sauda, awulinya na kiboko linya linya atoddeyo emyaka egyo gyowulidde ate otukoeri ate okwekweye ku jjinja. Ebibolezo nno byabiri ebibiko ebyenjawulo, ekyokwekweya sulabanga ekyange bwenjogera okwekweya okuvuga emmotoka ng'ovugira ku lusozi emmotoka mpaka emyaka egyo gwetuka ku botomani magandi kudda waggulu naddayo nti asebwe egenda kuddayo irhaq ogenda kuddayo kifuba ddembe. Allah agamba nti nga bwe tubagamba fadhuku mukombe bima nasiitum liqaa yaumikum hadha, olwokubanga mwerabira ensisinkano y'olunaku lwammwe runo mukombe ku kibonerezo ekyo. Ebibonerezo mu jahannama bingi, nga bwe tulinawo ebibonerezo ebingi ku nsi. Akabonerezo bekaba ng'okyokoze ekitonotono bayinza ekibonerezo olubagamba nti aljaza min jinsi lamal, ensasula esinziira kukolaku kyokoze bwe kiba kive era waliyo ebibonerezaki waliyo. Allah byayita nti fi amadin mumaddada, nga bagenda kuteeka mu paipo empanvu. Allah bayi naru llahi musada, oluvanyuma bagiggali bagisiiringe, omaze okuyingirayo mu paipo ng'eri mu muliro. Kugerezanga bwolaba bokya amatafaali batuuka ekiseera nga gayidde bulungi ne bateekayo ebisiki ne babiggalirayo ne baggalawo, weekubemu ekifaananyi nga guli kisiki naye nga fi amadin mumaddada, paipu nga mpanvu, ekyo kika kya muliro. Kati ku gogolo oli gw'owulidde ne paipu eno kiriwo ki, oyagala sayizi ki? Waliwo Allah baagamba okuzuuhu fakulluuhu, oyo mumukwate mumunsibire, thumma aljahima salluhu, mumusosekemu, thumma fi silsilatin, mumunyingirizeemu olujegere mukama lufulumire mubende, abeere ku muliro kumanda kuli ng'alinga enkoko gye bagira ki eri ku sigiri erimu oluti agwemu amalala, enkoko z'omwetoloolo. Fasulukuhu, mumuntereko ng'obunyama bwe tulya ku makubo. Naye Allah yagamba lujegere sayizi ki, enjegere zirina sayizi sabuuna ziraan, njagala sayizi eriko wano mita nti nsanvu, bo bazimanyi ne bagenda mu mita nsanvu ne balugjayo ne bakuteekako ng'omucomyo n'omulala 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 ne mwetulira kulinga obunyama bwe tulya ku makubo nga buli ku sigiri ku muliro gwe twakanyuma, njagala sayizi ki? Omuwe obufu gwe guliwa gogoro kukugalira mu paipo nandi kikutunga bucomyo gwonna bagani sayizi kiwo nga bona wegera mwote ne bagamba nti tukuwa ekisebu tulina ne bayita menu okuli ebyokulya n'emiwendo menu yiyo ya jahannamu kwata kwakyo kutte nga bampeeno kaki kabisa nti bampeeno guli nkata bampeeno saba Allah ataasa omuliro tewali kyetusobola. Batugamba lisinga n'okuba omuliro sayizi entono taata wa nabbi omuto Abu Talib kuba yamukolera omulimu munene agenda kubeera muki ng'ayambadde nga magetisi naye ng'obwongo obutokota nga buli omu amuyita kamwegomba kaira bwoyo bajjamaa sana embeera ng'oyo genda olinye mu ttanuulu ebigiri bikome wano strokes wezikoma gw'ogenda okuba wegezeemu ako kekatono kekagenda okubeera omuntu kalibeera nako tetuyinza kusobola. Allah agamba nti nze nakyeyama kyaggwa okujjuza jahannama nga mpakiramu amajinni amayinja abantu ajimain bonna abalibeera abajeemu n'obujeemu yabukolera bannanyini bo. Omusajja ajjo yankuba essimu gweyo ntoroko simanyi nayo nagawayi nti ate Katonda aligenda kubonereza kikyabantu ng'ate yabagamba bagire ki babiri abakafiri ti yabagamba babiri abakafiri era abooki awo yali batali azamanyiza nti ata atya gw'otegeera otya nti gwe gwe baateekayo gwe kula bye bakulagira olinda olunaku bw'obireka Ngoi ya zaman zawe. Teri amanyi juba wa mujano ba wati. Banji betulabye yetubaka kasake jana kusawe mvanyuma ni bajibukamu. Banji betulabye yetubaka kasako ki omuliro kusawe mvanyuma. Tabye yogera ntu mtu asobola kukola ebirungi ni mtu ko mukakasa nti laisa bainahu wa bainaha wakati wijana illa dhira'u ngamula bantu asigaza mita. Neba mpinge chuandiko chocha kakata dema vika tiwa muliro haingiro muliro wa wamujana na ingiri jana akati kusetu inza garanti nga kundi kume mkutuna mbunti naba uliwa muliro waluwa inakapima siri akaima wesala kusazi nga usaba Allah akuwe nkome lirochi ebitubabi bala alumu alumur bil khawatim ebitubabi bala kunkome liru katimuza nyidida chika chenda singone sisi bali ndi filimbi esemba ye puye muli mutya esemba yo yera mula okobyo baba kugobi nawo ja kusanya munse myaka jo chinda nsambu nkaga aha engombe we fuide bakuyite efuyo uli kuchi omupira bakubala ji muzanyi bakubala kunkomerero obulamu bwe dunia laibu nago mizanyi sawe sembye yo toiza ganha ne tubadde tubasala nnyo mutandi kwao iranga tulumba ene tubadde tukuba kuchi kwe tukuba ku post zino ne ka tubadde kugumba ebe tubabi bala oyadde bali se basalze tibageze zako ne yebagobye kakati no mizanyo gwenseno guzanyo otya ozo salo zo siba na ye waliwo virus izo kutabyo na nibi yuwaba ku computer kulika akantu ke bayita viral ebintu byobato bisevize bulungi ngeno kwara nga bina biweddeko saba Allah atuwe nkomerere nnungi Allah apakidde mu jahannama naye jahannama tigenda kumatira wakati mu byonna ebyo okutuusa Allah hadisi tugamba yauma naqulu li jahannam tujja kutuuka olunaku lutuuke tubuuze jahannama halimtalat ejjudde jahannama ebuuze hal min mazid wabaddeyo ennyongeza halimtalat ejjudde oge nti aa omuntu womugandi maze okulya n'akubuuza nti wabaddeyo akasigaddeyo oyo abakkuse buli bali jibuuza nga ansa yeyo okutuusa Allah lwali jana ateekako ekigere kye negamba kap 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 sivune mu Luganda nti kati 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 matidde manyi oluwalabu lufaanagana oluganda lwakuba saizi mumagidde mu saizi eri entono nimu n'ebigambo bino byonna byava eri Allah ebimu bikola ki bifaanagana bifanaga Allah agambye nti tugenda bagamba mukombe kubibonereza ebyo lwaki mwerabira nti waliwo olunaku lw'okusisinkana Allah songa jeruli Allah agambye nti inna nasinakum nafsi tubirabidde negorowoza Allah yerabira teyerabira ayagadde kukozesa ddoboozi ery'obuntu otegeere nti agenda kukuba igino abagaga nti akoze ki ku igino walize akulaba naye kandi tubeerabidde wadhuku adhaba alkhuldi mukombe ku kibonerezo ekyolubeerera bima kuntum taamaluun olw'ebyo byemwakola ki innama yu'min bi ayatina mazima bajja kubeera bakkiriza abanakkiriza ki amateeka gafu ne bannanga amateeka ga Allah gakkirizika mangu omugalaba mangu mangu Allah gwabakoze ki mu bintu Allah byeyakaluba mu nsi muno mukimanyi Allah yakalubye ebintu ebi byasayiningaku mu Qur'an ekimu kyeseekaali kyadalisomesa anu baana naba yagamba wasta'inu bisabri mwekwate nnyo ku bugumiikiriza seeka kyabadde atusoma naye bugumiikiriza bannange buluma muntu nakuvuma ngaolaba osobola okumusitula nomugaa ni mumuleke nakuvuma abasajja ba bakuba nabbi Taif najjana n'omusaayi malayika ejja emugamba tubazikirize nabbi nagaba baleke wulira kikoleka ekyo yetubalekere ki mu mugongo gyabwe tusuyinayo essuubi bajja kuzaala baje babazaala obadedde bano bajja kufa naye mu mugongo yatulinayo essuubi buli obugumiikiriza obuli oluvannyuma lwaba n'okufa naye gwe mbizza eyita buyisi mu lujjalo noonoonya ejjinja erisinga okuba bw'okwata ettaffaali erwekyo n'olisuula oyagala ejjinja liri eryeru embizzi baatugaana kugiri oba gikuba nosiraamu abaayita we baatulagira baatugaana embizzi kolaki kugirya aye baugaaga nti buligirabako gitti ai twabasikirako imaani yekuba embizzi emiriraano egifa lwambizzi embizzi sezitta omuliraano baatugaana kugirya tebatugaa nti bwe mugisaba mukoleki mugitte eyo mubyala abantu babe nze omusiraamu embizzi nayita mu lujje wanga sitakafu muliwaana mugaa embizzi yo yakutudde eibadde wamu jagu ginoni kirimu bwa halaamu oyagala agikuba amayo giwulira nti ogiwulidde nti nolagize emirirano negifa emirirano negifa tebagala okuba mbizi bano bagisaaka bateeka mumutima kuŋanye kunyoko n'amayirijo alla ogumiikiriza stain fisabri wasala eswala eyo mungu we yagigondeza mwebaze naye mungu yagikalu yagamba buku nagagwa innaha la kabira eswala eyo ezitowa ila alhasi okujjaku allah mube yateeka mubamuti abagonvu bwolabanga nga eswala buli lwetuuka tosobola kukola kirala okujjako ng'omaze kukola ki webale mu bantu allah bayogerako abagonvu b'emitima naye abantu bangi tebaagala kusaala era eswala allah batugaa waqumu lillahi muyimirire mu maaso ga allah nga muli bagonvu olagire eddala kyekifo omuntu wabeerera ng'aline allah we tomagamaga tokola bino kyovulaba batugamba ekyeggulo bye kituuka neswala ng'etuuse tusooka ki tusooka swala oba kyaggulo tusooka kyaggulo lwaki tusobole okusaala nga tuli ki kugamba wano bulijjo nti singo kanti aze nsooka kya nsooka swala leka allahu akbar obwana ne bugamba nti ayiye enkoko ya taata enkoko agiyiye obeera mu swala ogitambuza obaddeku enamta alaihim agane kaga nti ogiyiye obuga nti abanga anagiyiye safi n'abadde ajjala agudde eswala toddamu nzire kati okwewala agiyiye sooka oly emmereyo yanabbe yatugaana okusaala ng'olubuto lwetaaga kgenda mu toyireti sootikka obalongoko sooka ogenda ojjemu ekyali kutawaanyiza naye waliyo omuntu agenda ngero tusaala olubuto bwe lumuwone nga oyoayinza okutereera oluva mu swala n'atwala emisindi nga gwe bagambeko niwamat getset oyetebaswala sooka ojjemu ebikutawaanya okomewo waqumu lillahi agenda ku mavivi tatuuka omusulo ogumusimbye nayimirirako wakati wamavivi nagalagakatumale okukka oyo aba asaala ebisabyengedde ebisa kitegeeza ki okussa ekintu ekissa amaanyi agassa ekintu ebisa byonna biwulira bikuze naye awaliriza tumale okusaala allahu akbar bisimillahi rahmani rahim walhamdulillahi allahu akbar esi essola sooka ogenda ojjemu ebikutawanya okomewo okoleki eswala lwaki baagala oyimirire mu maaso ga allah si kintu kya muzannyo allah agambye nti abajja okuba abakkiriza bajja kukkiriza amateeka gaffe nga buli kyetubasomera kyekikulembera. Ensi eno Qur'an yajja nga buli ggwanga lirina enteekateeka zaalyo n'ebirowoozo. Allah n'aga ebirowoozo byammwe byonna bifu, mbaleetedde ebirowoozo ensi kwerina okutambulira ebituufu byonna. Abaganda balina ebyabwe, abatuulo balina ebyabwe, abannakenya, bannigeria, byonna bifu. Allah n'agamba nti ekituufu kye kino, abakkiriza bajja kukkiriza. Alladhina idha dhukkiru biha, abakkiriza bwe banaabanga bajjukiziddwa amateeka ga Allah, kharru, banakkanga wansi sujjadan, ne bakola ki? Wasabbahu, ne boogera ekigambo subhana, bihamdihi, ne bateekako wa bihamde. Ebintu byaffe si bipange. Subhana rabbiya al a'la wa bihamdi, bajja kukanga wansi nga bawulidde etteeka lisomeddwa, sabbahu, boogera ekigambo subhana nga batindiriza, bihamdi rabbihim, amaki amatindo ga Allah, tuga subhana rabbiya al a'la wa bihamdi wahum la yastakbirun, tebajja kubanga na lunkulu. Tutuuka ku kikondo ekyo, tuuka wansi naffe netukutama oluvu na maluvu. Batugambye nti abakkiriza kyetunaakolanga ekyayisa essula eno sajidatan, kategeeza oluvunama lutya, twogererewo ki? Tunayogererangawo wasabbahu, bayogera ekigambo subhana. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah yamulagira sabbih isma rabbika al a'la, yogeranga ekigambo subhana. Ye Allah manyi ebigambo byayagala. Wano ewaffe buli kabaka aba n'ebigambo bye. Olwogera ku Ssaabasajja, ye sallallahu alaihi wasallam, awanga agundegunde ye bwayagala. Ye Allah ayagala bulala, subhana. Fino obugambo oluusi bwetuyisaako amaaso, nabiyuna Muhammad sa sallam yatugamba kalimatani, waliyo ebigambo bimeka? Khafifatani ala lisan, ku lulimi bigonvu. Thaqilatani fi lmizan, ku mizani bizito wannyo. Habibatani ila rrahman, Allah byasinga okwagala ennyo. Ebyo ebiriwa subhanallah wa bihamdi subhanallah, bugambo bwo butunu ni Allah byagala, te bizito wannyo ku mizani. Tituyinza kumanya buzito bwabyo? Kati bajjajjaffe edda ba Haji Isaaka wano bataata baabwe babituteera mutalawehe, subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim. Mwe mubyogera kati talawehe yaweddeko, wali utakyogedde, mwafuuka batabuliigi mukyabyogera. Nabagamba mmwe obusiraamu obwammwe bwakwewanika. Mwakamala mu busiraamu wano emyaka emeka? Muli basiraamu bapya, tayiri mpya mwenna. Obusiraamu bwajja 1884, si sheekhu wekiri wa history barwa history, mu 2004 tuweze emyaka 2000 4 1204 tuli mu 15 4 tuweze emyaka meka? Naye obusiraamu bwakamala ku nsi emyaka tuli mwaka ki? 1403. Kakati njagala obusiraamu bwali mu nsi yonna nga butambudde, mu Uganda nga bumaze emyaka 1200, tebutuukanga mu Uganda, temuli busiraamu n'omu. Myaka 10 basahaba babetusoma. Naye musajja akubuuza nti tetwagala buli obwannabbi bwennyini, gw'omusiraamu omupya oyinza okugusobola? Tukuwe bwannabbi nga n'obuwunga nnamba emu twobusobola, nnamba emu kitundu bwandasi, tukyali mu sankala na cacu, wetutambulira
obusiraamu bwaffe bwa kyekyuma.
Mutegedde position yaffe mu busiraamu nti obusiraamu tuyiga buki? Tuyiga buyige ffenna. Busiraamu bukadde nnyo ku ffe,
myaka 200 tetunnabiweza ate bulukumu bina plus. Kakati Bahaji Ishaaq bano mbasaasire bakitaabwe, tewaliwo buyivu bwa nga buliwo nga kati.
Buli ke yayiganga ng'afuba nnyo kayigiriza abantu mu lujjudde baleke kukolaki? Olumala eswala subhanallah subhanallah subhanallah, yesomero agenza akayize talina wakubajja kuswala waabakwasiriza. Tetwamalanga okuswala edda imaamu nga yimirira nga tutandika allahumma salli ala
ani yabirabako
haji tiwabirabako
Allah akbar.
Busiraamu buzze busembula. Nabagereza wano obusiraamu nagenda ebukuya nesanga abavubuka bakuŋŋanyiza abazeeyi babajeeyo nayonna mu Ramadan, abavubuka baagala nyanukule mu busiraamu nvume baseeka abazeeyi nga nseeka kino kiri kitya mu busiraamu. Nembaga abasiraamu ti ngenda kwanukula mu busiraamu bwa bika bibiri oba bibiri nababuka muli obuwunga nti ye ina nambe emu kitundu kano kebatafuwako sankala nekyakyowa enkoko mbanukulire mu nambe emu obwabawarabu busiraamu obwekiwarabu obwemakka obwemadiina nibaga mbabuuza akawunga nambe emuwano mukalya ye lwaki kabbi mbanukulire mu nambe emu munanemmere nambe emu temugirya munasobola ogwemadiina bwe mbandeeta emu kitundu nibaga kati kambanukulire mu sankala
yerevu yammwe bali abasajja beboogerako abataali basiraamu baali bawarabu
oku ashhadu yokka gyakolaki naye nga Qur'ani agitegeera ngaoyo yasiraamu sebwagikolaki eri mu lulimi lwe ashhadu yebulako mukafiri naye Qur'ani agitegeera bulungi kakati mwe mbanukulire muki omusajja olwasiraamu kanga Qur'ani nga adda mimbali nga agitaputanga Abubakari yasiraamu kenna lulimi lwe kakati gwe subhanallah wa bihamdihi subhana tukikusomesa eddi haji kaweesa okyaddayo omusomero tukukwata eddi tukikusomesi kati bantu babasiteekawo oluvanyuma lw'essaala ne bakuwa obulandi bwabwe abantu ne babuyigira mu jamaa naye ng'ate nabwo bambi kubanga temwagala kusoma naye baana bakya temujja kujja omukadde akwasiza kuki kusalawo ababakwasiza naye mbakakasa obusiraamu obwaliwo obudde obwo n'obuliwo olwaleero buli omu bulinga oluyimba lw'eggwanga. Oluyimba lw'eggwanga ffenna tuyimirira ow'omukyalo n'ow'omutawuni eyasoma n'ataasoma naye bwoga nti kati wakuyimba omu omu tesirumalaako abanfaanana muli bameka naye manyi bwe bawunzika ekyo kimanyi naye oyogedde ki onkuba emiggo aji tetufaanagana baaluteeka ku tivi nga aluyimba oddumalako n'owulira ssebo bulemu aluyimba bubu kanti yo olwa buganda ne baga aluyimba mu aya zaalwo olumalako kakati oluwarabu bwe mutamanyi lubasomeserezyewa eriyo obusiraamu tubumanyi n'amasa gaabwo tugamanyi naye tubanukule tutya tubanukulire mu nyanukule y'emakka oba ey'emityana bwetaagamu hikma wano jjo nabagambye omusajja yampise nabalekedde assignment musajja yambuuza ebibuzo nebinnema okwanukula nembaka tugenda byanukula nammwe munyambeko ampita nteeka mu ziru teeka nyina ekizibu imaani eri bwanakwakava mu Ramadan bijju nze nakasiramu maze emyaka isatu mukazi wange aganyi mukatuliki tumaze naye emyaka abiri mumukaaga kibuuzo nimuramambaani eno namuzaayo waabwe nsibira manzaani yange oyomwepankirako imaani gyaye ambuuza obusiraamu bwateekawo emyaka emeka we twawukanira bwentunuuli ayagala okwawukana ne mukazi we imaani gyayina esaawa eno ngenkyayinza okwejjusa nti olaba obusiraamu bwandeetera obuzibu
simaamu ntiga gindaga
ekyo kimu ekirala abaana be nazaalira mu bukaafiiri eri omu kuba agenda kwanjula mugabe oba osiramu temwezikiriza imaani erye ye madiina akati mwanukula entya amugobe
aa nawe mumubusa
amugobe omukazi tayagaana tukyali ku kya mukazi kati abaana bonna si basiraamu yati basiraamu ka obusiraamu bwetaaga okutunuulira gwoyanukula aimaani eri wala nagesa okumpaemu emyezi egi mare okubuuza bannange tukoze tutya omusajja yajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam namubuuza ya rasulallah imaani eri jju aina abi njagala ombuulire kitange wa mumuliro oba wa mujjana yakasiramuka atalisi musiraamu nabbi namwanukulira mulepo gyeyajjiramu kitaawo wa muliro nabbi yali amanyi psychology omusajja yagenda munye mumanyi kikwanga nomuzabbi naye batuuka ku mulyango wali namugaa abdallah soko je kitaawo n'owange bombi ba muliro gwolowooza ansa yasooka yemu neyokubiri gwe lwakiroza nabbi yamuyita lwaki yamanya nti obusiraamu agenda kuvaamu nateekawo ekimunyweza kati bwoba oyanukula omuntu mukole ki nabbi yayanukulanga omuntu okusinziira ku ki bwafaanana kibuuzo ekyo tujja kukyongera kidiskasinga abaana si besira abaana bagenda kwanjula naye mbakoze ntya ayo nze taata waabwe mbagabe si basiraamu n'abasiraamu bajja ate bange omusiraamu agaba akati aweetaaga wamagezi oleke okuula erinnyo eddamu mulwadde azinaga ali eryo nti buli lyokonako akaali eryo kati omusawo olina okukozesa amagezi oleke kumala mumanyo gooli lyokweyasuze bubi buli lyokonakaka lyeryo nti lyeryo nasirikira musawo balina amagezi abasawo naddamu nakona ku ddala lyerino nti lyeriire tinaga eryo eryo naye nga sikesiri eryo kati omusawo teka kugoberera mulwadde ojja kumumalamu ki n'okuba ne hekima sooka okebera erinnyo mu bukakafu bwalyo sinakindi bweri kulema muwe peinikiira omugayi sooka oddeyo ojja kumalamu oluti lwonna abamu abasawo abaga nti ddayo eka ojja kudda ku mande nagala musawo angobye bugobye naye bimusobedde ajja kgamalamu kati nno nesiteeka bwoteeka okuba sikumyaka nti mukafiri nti astagafurullah ekyo kyetaaka okubuuza teekuba omusawo ensonga lwaki katonda si buli muntu nti yamufuula musawo bangi abagala okuba abasawo allah nagala genda okuba batafaali ojja kuleeta obuzibu tojja kusobola tebakuteekamu busimu bwa kisawo ojjakuebagala eryo nga gojjamu lyero nti gojjamu no so allah agambye abakkiriza tebeeteekamu lunkulu nga bawulidde ekigambo subhaana kikulu nnyo basiraamu subhaana subhaana allah akyagala baalagira nabbi sabbih isma rabbika al ala sabbih kitegeeza subhaana yogere ekigambo subhaana isma rabbika al ala nabbi naatulagira nti ijaluha bakindagidde nammwe nkibalagidde mukyogerere fi sujuudikum nga muli mu sujuudi nebamulagira mu surat lwaqi ajekuma sabbih isma rabbika al azim nagamba nti ijaluha fi rukuikum ekyo mukiteeke mu rukuu subhaana gambaku subhaana kyobula abanga betumala bagamba gamba subhanallah subhanallah subhana gokiita kyamuzanyo gamba alhamdulillah alhamdulillah okiita kyamuzanyo hadisi emu yagamba alhamdulillah tamulau lmizan ekigambo kimu bwe kityo kigenda kujjuza mizaani weewuunye alla yatugiramu obugambo obutono nga tubukozese naye nga bwa mugaso nnyo ate fena tubufuula bwaffe bwa lubeerera ekintu bagamba okumanyira kuzaala obuti aga nti twakimanyira nikinene tugaa nti atajafa junubuhum abakkiriza zinasitukanga embirizi zaabwe anil madajii ne bava ku mifaliso gyabwe omuntu abeera adde ku mufaliso kiro naye aga nti abakkiriza wakati mu kunyumirwa otulo onoobalabiranga ku sayini zino baneerekerezanga otulo otunyuma olwekyo ekinene kyebaagala embirizi zinaavanga ku mifaliso ne balagawa bafulume bagende betikka ebintu byabannaabwe nedda yaduuna rabbahum ne bakolaki ne basituka ne batandika okulajanira allah ngaensi yeebase budde bwekiro yaduuna rabbahum nga bagenda okulajanira ani mulezi waabwe allah subhanahu wataala abange abazuukukako ekiro muli bangi teriyo kikaluba mu nsi muno bw'olabanga ngaozuukuka ekiro weteeke mu basajja abateepankirwako mu busiraamu ye ibaada gyokola nga teriyakulaba okugjaku allah si yonna yebasiteya nyebatunulya bwe nti mufaanana kuzuukuka ekiro ibaada allah agamba inna nashiata llaili esaawa ezo ezekiro ezo ya ashaddu watan mpitirivu nnyo netiwaka eba fri ayise musa akubuulidde nti alina omukazi tesaalika eyagala sabirillah wagenze wekka kikise akonyemu alimbye kiyamu llayiri sitesaaga bwebanga okyakuba banno obagoba mujjana bano bayingiza bano bafulumya bwetuwerere ejja wano emimbali n'ofulumya abantu mujjana nobassa ku kifugi gwe n'ogisigalamu kiyamu llayiri teyepankirwako kiyamu llayiri bano basajja beisaaka be bagisobola allah agambye nti abakkiriza banaayogeranga ebigambo ne bateetekamu lunkulu era ne bakkiriza n'amateeka gaffe muli balabiranga bazuukuka ekiro ne bava embirizi zaabwe ne bajja ku mifaliso yaduuna rabbahum yekisaawa entuufu okulajjaniramu okusaba allah abategeera ekintu ekyo mu uganda babika bibiri ababbi n'abalogo babba saawa mmeka successfully successfully diru neyitamu tesibira kuba na sente abibetambudde nazo bwe budde obutuufu okubira enzijaawo kati oba owa olujja kitegege nti kekadde akatuufu golinda ki abantu tunoonya obudde allah asinga kwagala budde ki ebizibu bitwetuumyeko agaba nange munaavanga ku mifaliso ku saawa eyo obudde bwe bubeerera ngaotuwe tunyuma ne mugenda yaduuna rabbahum ne balajanira allah nga teri abalaba okugjaku allah yekka yabalaba naye twaganyo ibaada ezabangi naye nengeri oku munjuyo aka kikiri wakyakulungutana ali musfala nga bamusaba haufan nga bayina okutya lulikya lutya nga ndi mu ddiiro magulu bagasibye n'akaba olunaku olwo buli omu ayina odulowoozaako mu ngeri nga buli akutunula kadduka yauma yafiru lmaru min akhihi waba muganda wakudduka wabiihi waummihi naalombojja ab'emikwano abakuli okumpi ku lusegere bonna nga tekyalyagala kutunulako allah olunaku lulikya lutya nga lulwo oba lwa bbalaza olwa mando basamukago omusanvu
batubaga kuddaka
yaduuna rabbahum khawfan nga balina okutya waliyo olunaku lwe batya olulimu okwebaka okutaliko ogolokoka webaka ogolokoke nga tebannaba kwebasa bwebasa nga togenda kugolokoka
saba allah atugondize bannange
si byangu allah byateeka kubakkiriza si byangu budde yabukalubya watamaan nga ate balina essuubi nti kenzuukuse yadde ntya naye ate eriri balumu ne bansanyusa allah ndigiramu eripako nti watugamba tuzukuka ekiro nze namalako omwaka nga nzukuka ekiro bansasule aba nessuubi nti allah tayawukana nandagaano okutya atya naye ate alina essuubi
abakkiriza era olibalabira ku bintu ebifaanagana bwe biti
wa mima razaknahum kaliziki ketuba tubawadde lwaki allah sikemukoze aa simwe mukakola fe tubawa olwaleero tebuzibye buli omu allah alina kamuwaddi kaatakeseza nako ow'ebitaano abiina
ow'olukumi aluyina
ow'ebbiri aziina allah aga nti abakkiriza bwe baba batukakasa bakakasa nti kye bayingiza mu nsawo si magezi gaabwe fe tukibawadde ne bakola batya yonfikuun ne bamenyako bakusuubira nti buli lunaku olina koomenya aba nssf bagamba ti gwe buli musaala gwo gwofuna menyako ako koomenya mwana wattu buligenda okkeera ng'oli myaka egitakyakola ono neyo akaki ogenda okulaba nti oyinayo obukadde bwe 8 nga munno ye yalyanga buli zajjayo yameketa muki nze nayingiramu nssf bannange ne bagamba nti nze sfeeka ezange nzirirawo alaali bagenda okuleetera mesagi nga kuliko obukadde bwange bubiri
nemugamba nti obulawo bwange
nange nje nteekeyo oteekayo kati katonotono naye mu myaka 10 akatono kaba kakoze kiki banno bali babajaganya bajjayo ekikumi ekyo gwe kyogenda owa ng'okimegula ku ekyo allah kyakuwadde gwe okiyita kikumi era n'okinyooma naye balireeta akabokisi mu bajja osuula alinga atutegeeza nti buli lunaku omuntu kye bamuwadde yalitadde mu kabokisi emyaka enkaaga akabokisi ko baligenda okukaleeta nga kenkana kikabadda kiri nokuga nti allah ate ezo zeetuuma zitya nti zizo tomanyi ti buli sola watekangayo ekikumi kikumi ngolowooza tolinza kwegomba nti singana tekayo bibiribiri kyaga nti abakkiriza balina akawunti kwe basuula ne basuulayo gwe kasaseeka n'ayimirira n'atabagamba kusaddaaka aba abakotoggedde mumujjukizanga manguseeka obadde oyogere toyogedde ese tetuteekeyo naye nessf yaffe allah agamba nti fala talamu nafsun omwoyo ogutudde wano tegulina kyegumanyi kikyegutamanyi ma ukfiya lahum allah kyeyagutegekera kyeyatereka maaso eyo kyebabaterekera teri akimanyi naye waliyo bye batuterekera erudde eri nga tuvudde wano tugende eri agata balabye tebamanyi kyetwabaterekera kiri eno singa baali bakitegedde balyongedde amaanyi muki naye kambaleke singa bateekawo empaka ne bagamba nti pulezidenti ataddewo ekirabo naye aganye kyogera ku muntu anayiya oluyimba olumuyisa mu kawulu
hapa imbi bon na magano yuko za anizu kushaka wengu kumietano ya mutwaro basura bakorachi bakurungu tana
omusajja agenda okulufulumya ne bamugamba aweriddwa bilioni ya sente
bano bagamba singa yayugira singa yatubuulirawo nti ekyenkyatawo ekiti naye yatuleetera
omugayaafu kati allah agaye nti sigenda kubabuulira bye mulifuna nga muvudde ku dduniya sigenda byogera naye mulabye nnyo obutabimanya otegera bitono oba bingi olulimi abawarabu baba te muna engeri ffe gye tuli tetulimi si lwaffe y'omuwarabu aba yategedde ddani ha kiri mutwe oyo alabika azitowa kakati singa tutudde wano ffenna tuli bwetuti nkata bwakukwata mu ngalo naga assalaamu aleiku jangu nakwata mu ngalo ogenza okuwulira wakati w'engalo ze ezizo n'ezize nga waliwo akapapulo okasuubira kuba kaniyo visioni naye singa Museveni yakutte mu ngalo muntu nze nkata nkuttemu nendekamu akapapula ne Museveni naga nange jangu otuyimbidde bulungi jangu mwana gwe nalekamu gwosuubira nti akankata kasobola okuzitowa okusinga ka Museveni eri omuntu akuwa amabugo amabugo manyi galina obuzibu bwe bagakuwa togakeberirawo oteeka buteesi muki naye obala mitwe gyabantu segitto oyo nti olwo lukumi hajisaaka ebyo bitambi obwongo bwo bwina ki bukolaki ogenda okola haji bukandula yakutebwa at least ebiri hajikaba kiziki obalira mu bantu naye ensonyi we zikukwata ogenda okugjayo nga bonna 15 ne haji yafudde ttaano allah agaye sijja kubabuulira biki biri mu luwombo naye omuntu tajja kumanya kiri mu luwombo kyenasibiramu kiri mutu kaffekye waliyo min kurati ayunin ebigenda okusanyusa amaaso gammwe mubirabe kura nga kura ekura kitegeeza ki nabagae luwara bulumu lufaana oluganda fabaluluddemu tuluganda waza netutalutya nnyo kura ekura kuratu ayuni mujja kulaba ebintu ebiri amakula ku maaso gammwe otunuulire omukazi mujjana temubatenda bana basibe obubina leero wano la haula wala mwogere amazima saka nnyo mubirina imaani yesize ezitowe omukazi ekyamugambisa okwebikkirira kiri ne bamugamba otusaza wano kiki singa omukazi wano yali akute kura nasaza allahu akbara mwalisaddemumwe banwagalawo bino ebirobozi ebyaffe anamsaleem tolakyawulira tosobola kusaala nga mukazi yasaziza yabavubuka balisadde ne masijidi ne bajijjuza ku magalibi omukazi yenna fitina fitina nsigirisiga bagugaziya fitina olaba omukazi wolwa omukazi webabanga adibye weyagala afumbire omwangu gwe mugae genda osaale babawo wanaamukazi alina imaani waawa asaala ate mwagala balina imaani allah agambye atya waliyo ekkula ly'amaaso kuratu ayun abakyala abagenda okusanyusa amaaso gamu bano ab'oku nsi alhamdulillah batusanyusa naye eriyo atunuulira mukyala we nga ye ali wano omukazi ali wali ayoza ngoye naye nga buli saawa yeevuma auzubillahi minashaitan wallahi saamanya senga yalunsuulamu mukazi we ate eriyo abeera n'agala naye alhamdulillahi rabbil alamin wallahi nafuna omukazi taakola ki omukwano gwange yagala seeka nze nawasa omukazi wallahi mumanyi mubi naye nalina ensonga lwaki namuwasa omutima gwe kungulu mubi era yamumanyi naye yagala ekyampasisa omukyalo oyo twasoma naye okuva mu primary
nitumala na ye university tasingibwangako
oya wasaki kuliti gwa wasaki kuntiti oya garanambo ina mtabu gaire ba echamba sisa mukazi omumanyira mulaba era banange olina banninya naye nasomala yokuva mu primary nitumala university nga twali amusinze nemba ne stuubi nti biizinillah ajja kunzalira baki waliwo ayinza okulowooza ngaomwana oyo gwolaba bulabi omanyi bwoba oyagala enkoko etalina byoya wano bagiyita batya mu luganda nsisiri ogitwala kunkokoki wallahi mungu tali azaamaani era tubugenda okuzaalibwa mubaamu obusatu buki oli kyeyatunuulira yayagala ensessere n'agamba omukazi on mubuli ngeri yonna ateeka okuzaalayo omwana alina jinizi ezizi naye gwe otuna otunuzibwa olunogaana otunuza maaso lwaki omukazi oyo muwasiza muwanvu nze ndi mumpi era ajja kukuzalira abawanvu bakube ebikondo balabe beebo bwobuuza omusajja oyagala kuwasa mukazi kyabavubuka njaga mukazi nga mwiru ntyotyo munene ntyotyo muganda temuli magezi abatan tijakuwasa magezi ebuganda nze sifaayo ninye bwaba kasamaeko ekyomusanvu teri yatunulya lipoota lipoota etegeeza ki ekyogera ku obwongo bwo buzito waki abasomera ga nti ono mubyokubala zito wa ku kikumi ayinako kumi neezi nze yesitunula lipoota njagala muwanvu mweru muganda yeolaba abanoonya ku tv waye ayanoonyeza ayina amagezi njagala ayina sente atalina sente tokolaki tokuba obazifuna alaali kasiwanga gwezina naye tunuulira omuvubuka oliki yanoonya wobuulize omuvubuka omaze yunivasity mubanno boosomyemu tolina gwolabyeyo agwe njagala sinnamulaba era akyali ku mpasa yaffe yaki yekinnansi kasitaba n'akabina amabeere manene muwanvu eggwanga lyo we eggwanga lyawe era abalala bawasa lipoota katulabe ku lipoota yo nnyabu physics 95 chemistry 8 biology 10 ku kinnaakyo mathematics 75 naye mulema omuwasa omuwasa kolite eyo avaaga nti mulema naye obwongo munda mulamu ye tawasa mukazi awasa biva mu mukazi oba tutegeese allah agaye nti omuntu asobola kumanya naye waliyo kurati ayunin ebijja okusanyisa amaaso gammwe ennyo lwaki babituwa jazaan bima kanu yamaluun nga yempeere yaki obudde bwe buli oyizeemu kimu byetuwogedde gwe atannawasa oyize oba toyize kubanga ne bakadde busibe balo bakubuuza mwana waani ebirala tononooza aye nomala ononooza lipoota towasa lwaki abalaba twasomera mu UPE owa UPE wawasa owa UPE bazaala USE subhanaka allahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta